ana ɓuri duuɓi joyi hannde adadu talka en yusifa capannayyi e joyi ɗi temedere wattu 2018 eɗen gonno temedere e capanɗe jetti e ɗiɗo ɓerɗi ley leɗe annaru ndu hitande 2019 e gaari fa temedere e capanɗe jetti e nayyi ɓerɗi e ley jateji fedde IDH leydunde afrique darande amen yo capanɗe nayyi e jeego ɓerɗi dow leyɗe capanɗe joyi e seeɗa ndenne hultini tan ɗati dabireji huncangol hoore talkaku goni ɗi goɗa sowona ɗum kay ɓiɓɓe leydi Mali e kañum e leydi Mali ndi kay gana fe talka en.